SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
kala wanaagsan dhammaantiinba waa khamiis bisha maars ay tahay 7/2024. magacaguna waa xasan jaamac. wararkana waxaa ugu waaweyn: nin loo xiray haweeneydii reer ballaraad samantha murphy oo muddada lala'aa; dad shacab oo ku dhintay weerar ka dhacay badda cas; nin ayaa loo xiray samantha murphy oo ahayd haweeney reer ballaraada oo muddo hadda lala'aa. booliska victoria ayaa sheegay in nin 22 jir oo reer ballaraada gurigiisa laga soo xiray 6:00 subaxnimo shalay oo 4 ahayd, welina uu gacanta booliska ku jiro, inkastoo dacwooyin aan si rasmi ah loogu soo oogin. booliska ayaa sheegay ninkani inuusan xiriir la lahayn qoyska reer murphy. miss murphy ayaa markii ugu dambeysay gurigeeda lagu arkay bariga ballaraad 4-tii bishii Febraayo, kadib markii ay u baxday lug inay xoogaa soo lugayso. wax mar dambana meer ay cirib iyo lug dhigtay lama arag. maraykanka ayaa sheegay inay sii wadayaan inay la xisaabtamaan xuutiyiinta reer yemen weerarada ay ku hayaan maraakiibta caalamiga ee badda casmaraysa. tan ayaa imaanaysaa kadib markii ugu yaraan 3 badmaax lagu dilay weerar gantaala. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka Matthew Miller ayaa sheegay in dhimashada dadkaasi aan waxba galabsan ay nasiib darro ahayd, mid aan laga baaqsan karin, maadaama waxa uu ugu yeeray weeraro arxandaraa oo ay badda cas ka wadaan xuutiyiintu. wasiiradda adeega bulshada dowladda federaalka ee dalkan Australia Amanda Rishworth ayaa sheegtay in lacagaha kaydka loo dhigto ee superannuationka la siin doono waalidiintu marka ay ilmo u dhashay fasax u qaataan, taasina ay ka caawinayso in hoos loo dhigo farqiga lacagaha kaydka ee u dhigma haweenka iyo kuwa ragga u dhigma. 12% ayaa lacagaha superannuationka loogu dari doonaa waalidiintaasi markii ay fasaxa ilmaha u dhashay u qaataan laga bilaabo bisha July sanadka soo socda. Labourka federaalkuna waxa ay difaaceen barnaamijyada ay ku maalgeliyeen tamarta la cusboonaysiin karo. tan ayaa imanaysaa kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in tamarta laga dhaliyo dabaylaha oo badda laga soo saari lahaa ay aad hoos uga dhacday cadadii hore loogu talagalay. Southern Ocean Zone, meesha la yiraahdo oo ku taala 15-20 kilomitar xeebaha Victoria, ayaa la sheegay inay gaarayso 1,030 square kilometer, halka markii hore qorshaha lagu talagalay uu ka badnaa 5,000 square kilometer. askari Australiana ayaa ku dhaawacamay shil barashuud iyasaga oo ku jira tababar. qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay in arintani ay dhacday iyadoo ay socdaan howlo tababara oo ka socday saldhigga Richmond ee ku dhow magaalada Sydney. askariga ayaa isbitaal loo qaaday, laakiin wax wara lagama bixin xaaladda dhaawiciisu intuu leegyahay. dhanka hawadana, magaalada Melbourne maanta qayb ahaan daruur 23 digrii bay ahayd, Sydneyna waa roobab iyo 27 digrii. halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 65 senti oo lacagta Mareykanka ah.